nalugambo cha mukazi wange nakuulidde ngolugutana ogambo yagala omu omulenzi wunze wannondayo era ngu njagala kati onansonyiwa nnyabo okukeza nembadde enkuzo byanja bitereza mbadde simanyi nti obitegeeza naye kati onjagala baibe nzikiriza njagala onfumbire kacayi njagala onfumbire gwe munnange olabika bulungi ku makya onjagaza akalyako ku makya olabika bulungi ku makya akale baibe onjagaza kacayi ku makya yenawulidde mukazi wange era balamu bombo bakujooga okimanye ekkumi teryagala omu nze nakulondayo mubanji yeggwe nzereka bonna bancawe kanfuka omukyawe sagala kubeera na mulalawe siriba naawe nzereka bonna bancawe njagala onfumbire kacayi njagala onfumbire gwe munnange olabika bulungi ku makya onjagaza akalyako ku makya olabika bulungi ku makya akale baibe onjagaza kacayi ku makya njagala onfumbire kacayi njagala onfumbire gwe munnange olabika bulungi ku makya onjagaza akalyako ku makya olabika bulungi ku makya akale baibe onjagaza kacayi ku makya munnange onyumisa nnyo ebintu by'obufumbo ondabidde wansanga mu kikko nze kati nnina essuubi ery'okuwona omuzigo sembeerawe ndi mpeko ne ku bbugumu lyo ate ggwe wanjagaza ebintu by'ekisenge oli muyonjo mu bbiiro ne mu kisenge nfumbira kyayo ndeetere mu kisenge eno oba nalwadde baibe wankamudde nnyo ali ku nkyaya aliba watima kuba nze njamala kunywa njagala onfumbire kacayi ako